sa sawona ntombi yami igamubani kungwakabani hayi sisu yangijama ujayivisa imizwa yami ntombi mangikubheka uthokozisa umoya wami dali masuhleka ngifake kaslami sidli kota kamamkizi bangubheka ngivele ngitatazele ntombi ngijuluke ngivele ngibedizi bangaba ngichasa lam nawe ingqondo ivele ibe busy wena uyongivusela umuzi mina ngiyovikela umbuso took ibhasi ya Dubai ngithengele umuzi kanokusho usize ungangitsheli ngeDubai ngikhathele udlalo nomuzi sawona ntombi yami igamubani ungwakabani hayi mina uyangichaza sawona ntombi yami igamubani ungwakabani hayi sisu uyangichama ujayivisa imizwa yami ntombi mangikubheka ngiyakuthanda ngempela wena uyongivusela umuzi mina ngiyafunga ngempela so singakhetha sawona ntombi yami igamubani ungwakabani hayi mina uyangichaza sawona ntombi yami igamubani ungwakabani hayi sisu yangichaza
ntombi, ntombi, how come?